Deno Music. This is a dedication to all the people who are going through tough times. If us come to us, keep voice your solution.
Make me not own.
Ni safari na tena yamejaa panda shuka nyingi yangu ilianza mbali na bado nasonga songa sometimes nina mengi maswali mbona masaibu yananiandama je nitatoboa kweli na miaka inasonga songa ila kwa wako mpango kaniumba na mema unaniwazia sana lakini kama binadamu choka, choka, naomba baba njoo hima, angalau hata nibarika bima, ile huduma nikifanya, waone kuna Mungu anayebariki, baba njoo hima, angalau hata nibarika bima, ile huduma nikifanya, waone kuna Mungu anayeinua, lakini Runda. Yupo Mungu aliye na uwezo amini atabadilisha mambo wamesema kupona uwezi tulia usubiri yako siku yupo Mungu mponya magonjwa kesho utawapa ushuhuda najua tuna relate na these situations atageuza hali iwe celebration tutamsifu na majubilations basi nasi kwa wengi tuwe motivation tuna relate na these situations atageuza hali iwe celebration tutamsifu na majubilation basi nasi kwa wengi tuwe motivation.